Kanohitanga o te tai tokerau nui tonu, kia tātou. Tauana taku manu ti oriori, ki panguru, ki papata, ki te rākau, etu, ki te tai hauauru, ki te rarawa kaiwhare, ki ngā ti manawa, ki te whenua, o whakarapa. Mānawa tia, apuanga, amatariki, te timatanga o te tauhau Māori, o te whānau, te ihi, te tapu, te mana, o te tātai taura tūpuna, e aku iti, e aku rahi, karanga mai mihi mai hokianga, kia i tai. Kia wānanga tātou i ngā karere o te wā, mea tatia ki te wairua o te tangata ahakoa kō wai. Tauana taku manu ti oriori ki te taha wairua, mā te whānga i te wairua ki te ao Māori, katupu tika te tangata. Tā wharau tia tōku ao Māori ki tōku wairua Māori, tā wharau hia tōku whānau ki tōku wairua. Ko te tū honotanga o tōku wairua ki tōku whānau, ko tōku whānau, ko tōku ao Māori. I te timatanga o ngā mea katoa, ko ngā karakia, ngā takutaku, hei haka rite, hei haka tau, hei iho i te wairua o te tangata. I nā te maha hoki o ngā tāngata e ma te wairua ana ki Aotearoa nei, nā te noho pōhara, nā te kore mahi, nā te mate uruta, kanoho takitahi te tangata, ka taimaha te wairua o te tangata. Te tāia e rātou, te kōrero, te wānanga i ngā raruraru o te wā, ā, ka moke moke rātou. Te nuinga o ngā rongoa o e neira, he rongoa Pākehā. Engari, kaore a tātou tūpuna i haka mahi i aua tūmomo rongoa, i haka mahi rātou i ngā rongoa nō te taiao. Ki te kore, te ngāhere, kwa kore te taiao, kwa kore ngā rongoa hei tiaki te wairua o te tangata. Kia tuia te haka tau ki iko nei, he oranga ngākau, he piki ngā waiora. Piki ake taku manu koro ki te taha hinengaro, ko te reo Māori, te kākahu o te whakaaro, te huarahi ki te ao tūroa. Te hauora o te hinengaro, te hauora o te tangata. Kai hakaaro noa kautau, he mea e ti noi ho tēnei, engari, he mate nui ki Aotearoa. Ko ngā Māori, ngā rangatahi, e haka momori ana, nā te kore kōrero, nā te kore kōrero i ona whakaaro, kamate te hinengaro, kamate te tinana, kamate te tangata. Noho ana taku manu ti ori ori, ki tōku ao Māori, me he waiata tōku ao Māori. I te tau ko pahure, i haka puta ngā kai waiata, ngā pēne rongonui i ngā waiata Māori, mō te wiki o te reo Māori. Hei hāpai ake i tō tātou reo rangatira. Ko ngā waiata rōreka, kia mau ki tōu kaipo, nō te pēne ono ono te kau, anō hoki te waiata e kore rawa e wehe, nō te kai waiata a te karehana. Koeira ētahi o ngā manu korokoro tūwi o te ao waiata Māori. I ngā tau kwa huri, tai noa ki tēnei ra, e tā hai tonu ana te iwi tauiwi i ngā whenua Māori. Me hoki mai te wairua o te whenua ki ngai Māori. I riro whenua atu, me hoki whenua mai. Anei te haka pāhotanga ao koutou mokopuna. Ko tā mātou krani, te whāia o te motu, awhina kupa, nāna i arahi, nāna i hīkoe, mai i te hāpua, ki te whanganui ātara, mō te whenua te take. Nāna te kōrero, e kore hēkāno, e riro. Te whenua oihu mātau, nā te nanakia arā, te kaunihera me te kamupene whairawa i hihia ki te whakatū whare ki te taone mō te moni anō te take. Nā Pānia Newton me ngā tangata whenua i tū kaha ki te tiaki i tō rātou tūranga waiwai oihu mātau. Nā rātou hoki te waiata. E kore rawa, kore rawa, e mutu te whawhai atu ki te kawanatanga e. Ahare ake nei. Anō hoki, kia kawa e ware ware, ki ngā uri o te tai tokerau whānui, i hīkoe mai kai tāia, ki te kaunihera o kaikohe, mō te whenua, mō te mana Māori, mō te mana motu hake, mō te whakahē i ngā ture hau. Nō reira, me tiaki te wairua o te tangata, aha kua kua wai, me tiaki te reo rangatira, me tō tātou whenua tau rīkura. Hei haka kapi, hei haka kōpani aku kōrero, aha kua ngā piere nuku o te wā, ko te wairua o te tangata, te mea nui. Nō reira, wānanga hia, kōrero hia, ngā karere, kei roto i a koutou hirikapo, te oranga o te iwi Māori, i ahu mai te wairua o te tamaiti, mai ngā rangitū hāha. Mea ta tiaki te wairua o te tangata, aha kua kōwai. Kia ora.